praise music.
I book a mumma puta, sega dog sega. You wanna go on the ice, you get the one. In my pamade,
put it to the border,
have a good day. Nabi, you can't provide a conai, the covide. Gavina Baba quiz. After Kumama one on a mind in a yaya. It's like your side posa kuwaya. Chitefina, Rolo met your mama. Demiava, she's a very pretty mama. Tiberende kutanta mina nga kukupampa mina na na kupampa mina
sana, sana,
after kutowing a bond inja sheko kuchapa kash chaume chinandiai.
Chaume, 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 chaume,
chaume chinandiai.
Chaume, chaume, chaume,
kash chaume chinandiai.
Nokonaya, noisi bandia ibika kuwaya. Muli chana nati damo na mozotwa. Jebele tichali lo wati mpondwa. Kale kale na ingisha mwefi kondo. Metapona ipunga muli kandolo. Mainz nebo ya luvana. Feti bafe fia luvana, luvana.
After kunwa mawanu na mind ina yaya. It's like yasa iposa kuwaya. Chitefina, rolo mechi mama. Demiava, she's a very pretty mama. Tiberende kutanta mina nga kukupampa mina na na kupampa mina.
Sana, sana,
after kutowing a bond inja sheko kuchapa kash chaume chinandiai.
Chaume, 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 chaume,
chaume chinandiai.
Chaume, chaume, chaume,
kash chaume chinandiai. Mwefi mama pisangwa mufikulwa. Zona na kubantu kusulwa. Na chimwe na chilela nda parifoni. Na pisa mamu mutu watinge chichishori. Mwona chisenda wangu palumu. After kudia kwa pizza ide ya mashilumu. Ndoleshe mufibelo muliyelo. Jeba feshi na kashi niwe na nikelo. Chimwe nchitatikalo na kumelo. Kuchesho kuchika tachileti na chizalo. Noishiba nichishinandi. Jesho kuchifula kansha umechinandi. After kunwa mawanu na mind ina yaya. It's like yasa iposa kuwaya. Chitefina, rolo mechi mama. Demiava, she's a very pretty mama. Jiverende kutanta mina nga kukupampa mina na na kupampa mina.
Sana, sana,
after kutowing a bond inja sheko kuchapa kash chaume chinandiai.
Chaume, 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 chaume,
chaume chinandiai.
Chaume, chaume, chaume,
kash chaume chinandiai.
Jogu the one, moti kipa boda. Hasta la vista da Mr. Dizambia.
Ama fesinga kama na mapadendo. Baiti wala bokupunda mo ekendo.
Black child polo saka King George. Na Don Sugar.
Tirui mgochi de ufita ku. Era kopa la katafi mposha shako faniku.
French marks la shine se moche. Haikoli pa solwezi.
Yabaji, amu amap. YB baba chewe chambers. Ken Mane wa OJ.
DJ Flex, DJ Spice.
Nani Mona, Nani Mona. Self Boss Kim Curtis.
Changes to
Jimmy
back.
J. Jackson never die.
Captain Lil Nigga.
Yo SK Koparachan.
Commander.com.
Chokes.
Shooter 58.
Saka man. DJ Kai, I see you. Ndefo ikatuambe na ukuchefia kwa wakunda monimu. Naba furisha limbi tukashara fena habari 5.